Yafa Lasara Munirato Diko.
Yafa Lasara yewtere meden handen en kalata na hala gorko anditirte do Umaru Wedraogo Sakirabe ko yahadata e lewru anditirte ndu Novembre Bleu ndu en kalan hala odo gorko mo cancer nanguno ka handen dadi sabe e hilgo mango go wattane terde mako wodi fa handen e yawgol tawede doctorore Sakirabe so Allah jabilinde do yewtere en kalan hala noy o dadidi ngudo nyaw ilinde do yewtere fa handen en kalata na hala fuditingol golleji Brasseur di faso yafa l'écoute do en keban hayebe tawabe gallure mede waxdugo jepta do en kongol kolla e miji mubboy e do don tobe yewtere meden hande won ni do to tawa don fu no bi e bismillah elido
hawral mangal
wakati fu en nanata nan hale hala canceriji dowto rewbe fa dum sabi wakati go maana en jiggita canceriji dowto worbe deso darama lewru ndudo do no Novembre wo lewru subanandu tindinoje ko yahatata e cancer dowto worbe ko buri fu cancer anditirte do prostate nyaw ngudo nangiro nedde seeda ko buri hewde hewtitata kana worbe wondube dubi chapandi juy en yahade ko yahadata e lewru ndudo anditirte ndu Novembre Bleu ndu en kawro an gorko go to na anditire Umaru Wedraogo mo nyaw ngudo hewtino de ko tawana wattani hore mako hilingo sadne wodi du ko tawa o yawani doctorore wadi do hebi sahorede fa o dadi handenka handeni ngurnda mako na yahara no wodi awa muniratu tanko anu battoke o fandara noy o wurduno dum do noy du o wadiri fa handen o hebi o dadi nyaw ngudo en keba sakita meden pirtanandum e fulfulde
pour uriner
fa hebata mi bawlino non wonduna e na walla mawdo dum sabi de tilasin wana tawe be gattino manul e kongol watta dum en fu senini bawle am galti non na walla on en futi awa filanade kodo
indescriptible
yo na walla mawdo mo neddo wawa hollitinde goddo semtene na beediti ton wudi fa handen mettorgal dum fu won non ko Umaru Wedraogo woni na mikkito handen ko holliti dum fuddu ko yo huuni ko wuro non ko watta duubi didi handen amma fa wari handen mo wurdi e na walla on yo nyande goma ni won non ko gorko odo yesu doctoro fa hinyane cellal mudum dagono wowri non yaade de doctor on yi nyawngudo do makko
mi wadi no examiji am abija wodi doctor on en holliti kam salla e li ko yi ton en psa on na hiwi sanne ndelle na mi ji wondude dum wonno naw ko ha onduli e bawle e li ut hitande dub uinay didi en hogay e tati mi warti wagadugo wodi mi yehi to doctor gondudo andal bennugal ko yaate don en wo kanko wonno puditindo kasin testeji din en wodi wadi examiji din en fa beedi kasin iyarude yeso nyande chapande tati ut hitane dub uinay didi en hogay e tati wonden en wonno ko hollitigam salla nan wondi e cancer
hunde ko nandata non pudden den hono nyaaw cille dum wari dum tawi ke yo cancer boccode cancer inde de do yo hunde ko huljini ko torrata wodi du ko wayliti ngurndam Umaru
sinini awi goddo ad wondi e cancer joom ko yata fu wala sinona mayite delle kuleji am be enka e den den be andan fu no be kadan amma mi ngurjini
gorka kuma ko wonon ko wallitimo e wawande nyaaw ngudo
non andi radio thérapie dum fuddi naaw de kam delle sin wana tawe mi wawti jogitaade e leedon den haddo lebbi didi wonno ko cawlidi mi e leedon den
de yo nyande fu nonna
tous les jours
haddo nyande fu altinere fa ya aljumaare amma dum walliti kam e naaw ngu en ko wonno he amno fu nan wadanno kilometraaji joyi e koyngal haddo fajiriji fu wodi wadi wakkatiji to tilay e he am sin wana tawe manongol en wattaame he am sabu mi wawtataano kasin e bawlute delle e manongol ko sukki e heb dum wono ngadirannoom e firta bandu
ndelle firta bandu on walli on sanne fa bawtudo nyaaw ngudo na
totalement
fa laabi tal wodi min de hore am metta kan firta bandu walliti kam sanne
ko buri fu wallitinde gorko o do mo duubi chapande joyi e jeddi e wawtugol nyaaw ngudo yoko tawi o yeey law su doctoro doctoro en kiñi njiti dum law
na wuno waddeno dum wonno controliji ko yahata fa hannen e cellal am haddo lebbi jeegom fu wudum wadi de kebum mi famude sala no wonti e makko
ndelle yoko tawi non kaybani cellal modum sanne dum walliti on
ayo ko tawa salla no wondi e cancer dum en na wodi fa hannen examen ji gaddano den fandare salla nyawgun en hewtay fa yee newar heba me don den hewtay no yeno sawrugo gol en na hoy
radiotherapy on waliti gorko odo e wawtugo le nyawngu handen handen umaru yiti ngurnda mudum lobbal handen jaatini yo le park bangreyogo wonnon ko min kawrimo nokkure dutto o warnon o wadi firta bandu makko mo o woyi wadde nyende fu dum du yo yahugol nyende fu do kilometraji sappo
moi le traitement
minga radiotherapy o en tan hejika
sabe cancer o yitama launa
wala j'ai évité
ayo mi raade ke horem ko yaata fu e opelegal nam yahtaanu nam awno nam dar wawtu fu ka e gonga fu minga gurndama warti no woyruno e ko yaata fa handen e naddugol e debbo
nyangudo yo hunde ke hewtitinto worbe duude duubi woygu yaande nyangudo yo hunde bonde non amma ko buri hewde fu dum fuddata na hollitaade do tergal bi adama wakkati dum sattoy hunde du ko hollitinta docteur Pamba Sama urologo gollo su doctoro yalgado gorko do mo hollitaake yahugo law fandaraneda yo hunde ko wayi walitingol e sawrugol ngul law suni yitaama do bi adama saadu mo umaru kam kay hebi
après la prostate
tiagal prostate cancer on en na wawi tawede hewtoy fa handen le nukuje godde akide fa handen ko yaata en gorgaako bingel adam dele sinini nangi haddu e nukuje den en fu sinini nyawgun en hewtoy haddu nukuje den en fu ad wawi dadude amma tiida wodi fa handen e opelega gal en dum en du na tiidi wodi sedan fa handen e to nyawgun en hewti e hema sinini go hewtoy fa ndagu iye bumpunje fa ndu bernde safare wala fatawe adati wodi fa hannen e don den wahala dubi niya wonno ko halete ndagu libbi sappo e jeetati ni amma na seeda yaade ka sinini nyawgun en a hebi awnaade wodi ngu yitaama law den en ka ad waawi dadude fa laaba tal e maggo sinini nyawgu en hebi sembe fa falteke den en awawtata dadute
Umaru gorko odo dadudo kanser bochode yo o misalu lobbo fo hollitake nyawgudo yo hunde ko wawi sawrede amma fa dum don du lato se taw worbe nan jaha su doktoro law fa kinyane wakati fu soni handen handen nyaw kanser bochode kaltake sanne yo ko tawi worbe kiwbe jida kalugol hala majjum kiwbe mabbe du na chemta yawgol su doktoro fandarane umaru kam kayna tindina worbe tinna jaha fandarane
ce que j'ai à dire
ko gondumi fam huccintina e worbe wobbe njaabe awno gilla mako yaawi sinini ngu yita malaw na waawi sawrede wodi no mbay fa handen wurde gurnam mon dan gonduno don no dam ben
bien
kettine yafa
Izine Brafaso uddanodo gillama e hitande 2008 omti kengan noga e joy lewru novembre hitande winaidi e noga e joy dambude mudum e do inde heede dum wonno societe nouvelle brasserie du faso golle dido do ngada kana e do ardangal horejo lihti meden dum don do wada kana no watta fa heba yepta golleji leedi burkina faso wodi wallita bibbe leedi burkina faso keba golleji noy hayebe tawabe wadugo miijiri dum don en keban hettinade be e do micro Lido Nafore
inde am Shuaibu Tall hana minka ko milamme omtede Brafaso on woni wodum hunde lobbere sanne sabu arande fu on fami wo izin gollanodo illa ko boyde wari wakati jigoma uddi so ko uddi fu gollanobe don ben ko heewi fu wala no golle kasin so joni ngada fanga omti fu dum na hollake be fitodo be hemta golle mabbe wodi yimbe wobbe fitodo heba golle beida wodi hana awtirdi moƴƴintendi ton wade boisson on di ndi awtirdi Burkina no fa hande ni waylitete bibbe Burkina nyaama wodi remube be du heban sonna awtirdi mube ni sonnira usine o
ay ende am Hussein Sidibe ay no njaade kengno me udditno usine Brafaso usine no boisson ji moƴƴintena dum ka e miijo am don go huni lobberen sabna walla yimbe heba golleji fa wodi na way fa hande woni remobe fa kujji mudun du ya ta wara heddo fa bona ma tabi ya be nelde no fa caggan leedi dum na walla fa remobe ndu heba buude mudum inshallah
Haruna Diko Bietemi, ayo gasifawo di wallahi mi fami kengan dum udditama usine Brafaso udditama dum hone lobbere sabi na dum wadan yimbe keba golle fawodi hannen yimbe heew gala golle to udditede Brafaso na way hokude e golle sukabe heewbe sukabe jokolbe na haaja golle dum de udditede Brafaso na lati hone lobbere sanne.
Min nami anditire Bari Yakuba bi pomila mi o ontede o usine mi de mila hune lobere sanne na dum uyta dumaniji raf golle le leydi meden wodi na dum balla remobe meden fa hande heba to dumani gabbe ma hebe cogga.
Sakiraaɓe wo e dow weltare gaɗirme nde ɗo yewtere onon joɗinoɓe na kettini du min jetti on sanne min beltanoke en woodi miɗen ñaago on duwaw miɗen gaɗana on duwaw sakiraaɓe yo lamɗo bawɗo hollu en jahangu e jaam fa keɓen yewtere wonde bangal yewtereji ɗi studio Yafa mo fondation ironde leydi Burkina Faso waɗanta en.